sub da vinta. Ino sawa kuita heta. Wabala Balenciaga at Balenciaga. Mulinda la yaka sana. Walumbe na muzi samu zirachisa. Baga sanimu mugwana kufa. Kufa, 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 kufa. Mufe. Muloti mondo. Muchawane ya zali waido. Hey. Baka wompole. Kamba kubene kano. Kamiri. Fitina pandemic, fitina pandemic, fitina pandemic, when you love by Jambaza Maski. Fitina pandemic, fitina pandemic, fitina pandemic, Tichali wa kwambaza bleti. Bai saivi kamulivonachi, bakana msai, mapatana mansab chai. Mulina wani akachai, neto butwa, you guys you need to die. Musana pyo kuko miobu kopi, muliba na mpye miti maja putini. Muunoti mugwana, mukachari gwalwacho mugwana. Sheituani mamanta wana, tuyasa makuba boyinze na wanama. Asei, boboli na ye ya kuchawa, mukore ngo, 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 ngo. Mboi dente gunde yota kuwagia gamba ngo. Jambaza maski. Fit in a pandemic. Fit in a pandemic. Fit in a pandemic. Tichari wa kwambaza pleti. Tunapambana bila kusaidiana. Kila siku mchana na usiku. Don't look at me skin deep. I am deeper than an ocean. Chikubanga Mr. Righty. Da Vinci Viroto Mlanji. Mtoto wa kienyeji. Wacha mambo tujenki jijini. Ensado tudisala na mijini. Hey baba nekakole lastani. Ntangaze moyo gwani. Yegu yeswa ya gana wani. Yenga teko ze mivuyo. Chona igulo tuwe sani yawo. Zemani mangaloni. Gabalo wo zanzi ya gondi. Yanonge la kulei. Fitina pandemiki tuli. Mufitina pandemiki. Fitina pandemic, when you love by Jambaza Maski. Fitina pandemic, tuli, mufitina pandemic. Fitina pandemic, Tichari wa kwambaza pleti.